They don't know what they're messing with. Boy, why be na chica no na niki wacha hoy. Suka waki shu wache kina baki na joy. Nigga leave me na jepa pangu na afon so.
Give me some love, yeah. Give me some love. Give me some love. Singo jaze hadi kwando, leo tuna blow. Give me some love, yeah. Give me some love. Give me some more. Singo jaze hadi kwando, leo tuna blow. Give me some love.
Next pick still doing again. Remember the name, mekuja fanya changes to game. Mando with my pen, vitu na andika za watibu kama dawa. Let's get you up to pack. Changu ni kipawa. Wera na mboka daily kupigia dili sana. Doto za kumoka kila tuwa na rapana. Riziki taifikia jali maranga patabana. Grammy ina fiu kiafrika jambana. Boy, vibe inashika naona nikiwacha hoy. Mzuka wakishu wache kina baki na joy. Negative energy pa kwangu na avoid. So
give me some love, yeah. Give me some love. Give me some love. Singo jaze hadi kwando, leo tuna blow. Give me some love, yeah. Give me some love. Give me some more. Singo jaze hadi kwando, leo tuna blow. Give me some love.
Just keep on hating, just the party getting started. Leo ntamedi shere meni pata Friday. Kima kaveli ya mhas na juwa anthem. So no ready zishiki hadi kukuche, hey. Tell you mwaga vipi brother mbona unajikunja. Chiza na uyumdada mtaratara pindua. We go gugu gaga huku sasa sote tatambua. Niko huku sasa mambo yote bala pindua. Boy, vibe inashika naona nikiwacha hoy. Mzuka wakishua cheki na baki na joy. Negative energy pa kwangu na avoid. So
give me some love, yeah. Give me some love. Give me some love. Singo jaze hadi kwando, leo tuna blow. Give me some love, yeah. Give me some love. Give me some more. Singo jaze hadi kwando, leo tuna blow. Give me some love.
Give me some love.